mwisondelino abantu babafulisha abashikwete Yesu isentu bafwe bakwate Yesu Jifani. Jesus is for all nations. Isentu bafwe abantu bakwate Yesu baluba
mulebona mwisondelino abaluba bafula bashikwete Yesu be involved nati ibimbemo konse uli momoli moyu kuwa kuyabafwa basumine moli Yesu bakwato mweo moyu tukwete kuwa kuyayaya kushaka bwe ababaluba bale sangwa konse konse tuli na kufyalo fimbiti yeni tubafwe bonse basumine moli Yesu bakwato mweo kuwa kuyayaya ngefyo ndandile ababaluba tuleba sanga konse moma skuzi tuleba sanga moma basi stesheni tuleba sanga momisebo monse tuleba sanga tieni tubafwe bonse basumine moli Yesu bakwato mweo uamuyayaya ingoyu tukwete tieni bonse tubafwe tieni bonse tubafwe mulemona mwisondelino abaluba bafula bashikwete Yesu be involved nati ibimbemo konse uli momoli moyu kuwa kuyabafwa basumine moli Yesu bakwato mweo moyu tukwete kuwa kuyayaya kushaka bwe ababaluba bale sangwa konse konse tuli na kufyalo fimbiti yeni tubafwe bonse basumine moli Yesu bakwato mweo kuwa kuyayaya abana bengi nati baluba misepela inayo yaluba badija bengi ibaluba abantu abengi nati baluba ichilyonze inechila mpokulila ichilyonze inechila mpokulila tieni bonse tubafwe tieni bonse tubafwe bese koli Yesu nemona mwisondelino abaluba bafula bashikwete Yesu be involved nati ibimbemo konse uli momoli moyu kuwa kuyabafwa basumine moli Yesu bakwato mweo moyu tukwete kuwa kuyayaya kushaka bwe ababaluba bale sangwa konse konse tuli na kufyalo fimbiti yeni tubafwe bonse basumine moli Yesu bakwato mweo kuwa kuyayaya tieni bonse mayo tata tieni bonse mwenga shimwendume tieni bonse na mweba na bonse tieni bonse tushimikile Yesu pakuti Zambia nati luba Africa nati luba isondelionse nati luba tieni bonse mulemona mwisondelino abaluba bafula bashikwete Yesu be involved nati ibimbemo konse uli momoli moyu kuwa kuyabafwa basumine moli Yesu bakwato mweo moyu tukwete kuwa kuyayaya kushaka bwe ababaluba bale sangwa konse konse tuli na kufyalo fimbiti yeni tubafwe bonse basumine moli Yesu bakwato mweo kuwa kuyayaya
konseko moli konseko tuli kuli abantu abaluba bashikwete Yesu ise ntubafwe bakwate Yesu bakwato mweo amuyayaya. Thank you DJ Zooks. Chifani. Jesus is for all nations. Isentwa fwa abantu bakwate Yesu.